Joy, and this is good joke, I can't do. Back with that joy, and this is good joke, I can't do. Sawira chimbomira kundi funza chipereti, yandina yango sara yako mereki. Maria kwenda kapadara mendenenzi, nema teneti, jese.
My baby nati hampani, auwe. My kuda sheku tampani, aibude. Maripoma na funza chipereti, auwe.
Pande achifunzu pamsuba Ndiri gendi moti sawa Sawira Apa munonge nyama Pano chako munyama
Dati hampa nini Auwe Aikuda sheku tampa nini Aikude Aripoma na punta shkwereti Auwe Shkwereti kubawa Aikude
Kantwe dati Sanze hani chok my money Chop my money,
ati ticha mwari topunza mari
Pano, pashakangwa nzitanga ipawa Pamweva kutwe itapawa, kufunza na je kukrawa Ini jangu nda kutubaya
Oh, ajina pasareze, ajina pasareze Ningori newe chete, hande baby
Dati hampa nini, auwe Baikuda je kutampa nini
Baripoma na punta shkwereti
Auwe
Shkwereti kubawa
Aibude Siwe
Pakuda joy Andizi kutoka kia ido Pakuda joy Andizi kutoka kia ido.